walaalo
halo
walaalo waxay leedahay male male bay leedahay lambarkana male wasaade
lambarka waa kana
waa kana walaal
isugu walaalan ku yareeg afar laatanka soo
ayo walaal adu soo gal
afar laat ma lambarkay lagu yareeyo 39 ka male leedahay halo uno halo halo